Yeah, 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 yeah. She says my love is originality.
Original.
She say it's sweet and digitally.
Digital.
My baby, my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti. My darling, my sweetie, waza kuitani uwa bipi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ube nikali vaba, nkawa chawa, chawa.
Boge, kiss me baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, au mwali kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako. Kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Kilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga.
My darling,
koroga.
My sweetie,
koroga.
Waza kuitani uwa bipi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa.